tole wa kusekulibwa mu binyeba imulunguke tulabira ne pulungu semwezi wejito ne mitima jatonda kubana mukwano kumanyi okusinga ukulu kutanga sulo sozi nga kuchirako obukulwa obutalina tagali mukweagala na labu yegogolo bwebwevugira musanyu amazima simanyi simanyi mbwe mubaitekeyo abakola vulugu mukwano na yere wange
bulunguse
balimba mulabu
bulunguse
abapera omukwano
bulunguse
nze bwe mbaitemu atekwe munange balimba mulabu
bulunguse
abapera omukwano
bulunguse
nze bwe mbaitemu atekwe munange nolinda natata n'amasimu agajaku eyo labe bowa nnyo songa bambi obeera omulinda mulujjulira gye mukwasaganye bwabya notakuta kale n'olaba akugamba beibe nkwagala embalungi yegwasingayo olwo n'oloba kumbe yeetasa labu yadda ku bikukuju labu banje basudde jalu zenayina bula banga banje mpulunguse
balimba mulabu
mpulunguse
abafera omukwano
mpulunguse nze bwe mbaitemu atekwe munange balimba mulabu
mpulunguse
abafera omukwano
mpulunguse
nze bwe mbaitemu atekwe munange keep coming for more sweet love I need yateba kumenya nachizute kulungu sekwari engoli yoka bomtima wakumenya tewe kubadiza manyabu manyaya yoyo kulungu se oh akulinze kwana ulinze akutena kamuli kona kugambe baby I love you balimba mulabu
abapera omukwano
bulunguse nze bwe mbaitemu atekwe munange
balimba
mulabu
bulunguse
abapera omukwano
bulunguse
nze bwe mbaitemu atekwe munange
balimba
mulabu
bulunguse
abapera omukwano
bulunguse
nze bwe mbaitemu atekwe munange
balimba
mulabu
bulunguse
abapera omukwano
bulunguse